jeito, bicho.
Pakara, unavyonyesha majabu, unanipa mapenzi uchagui sana, mtoto nikabu. Madhara, ukivifata vibabu, ukatae tembele uchague nyama, unieke rojo. Hatari sana, mtoto kulbaia, unavyonipa umoto, hatari ukinibania. Michezo ya kukutania, na chai tule ukoko, usiku walibamia. Mapenzi yetu mimi na we,
Rate,
haya,
Rate,
haya,
Rate,
haya,
Rate.
Mapenzi yetu mimi na we,
Rate,
kisura,
Rate,
haya,
Rate,
oh,
Rate.
Mapenzi yetu mimi na we.
Kipi kinafanya unalia? Nieleze mama, nieleze mana shaza kuchanganikiwa. Ruksa kunifanya chambo, wakikusikuwa nikapambane. Urine kama mgamu, hili masharoba roa sikuone. Koleza mama, koleza nasi kwa mchere. Baga, tuachie wenyewe. Koleza baby, koleza nasi kwa mchele. Niza baga, tuachie wenyewe.
Rate,
haya,
Rate,
haya,
Rate,
haya,
Rate.
Mapenzi yetu mimi na we,
Rate,
kisura,
Rate,
haya.
Wana wewe,
Rate,
naona raha,
Rate.
Oh baby ma,
Rate,
nakupenda sana,
Rate,
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 Rate.
Sense of vision.